studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim juara to gogi jande ga fandu hala mamadou sama sibu jamnel secrab hedibe gombo ko do cioggum den nyamdu jiddi na beeda tiibude tan kilo goto tew yewi fam ben temet e jeddi boccionde e ben buudi tema chapandi tati so notortobe na metta e ben jawtobe ga hulti wala fuko wawandi dum ciutaado joobom ben yimbe paros sege na fa hande juure ciutaabe mo ben ardibe paros mutti hulti wiide ben dabarji na gondi fiede yalla o mo yoppite bangal fugul bolom ben final chapane jego bo ben coupe mali yo nyande alanoga jede le rouge en to latte modibo keita hakunde binga fc stade malien bamako dingul sembe ko baro jamme hande kikid aljumare noga e jolle rouge en 2021 bismillah sakrat kilo goto to ngabi fatemre jeddi boccionde ben yo buudi tapandi tati le bitikaji yogaji bamako litre ne bam yo ben fatemre didi e buudi debbe tidala cioguji di tay kama le lumoji kewdi leedi di buri fuf bamako do nototobe holliti metti mabbe wattu mo julabe holliti wala fik wala ko bam bawani dun ben dunki en kebe kay goytiki lamkobe keddana ko ben musa malle sisugo e do fastam usman nyal buli umar waygalo
ngureji buldi nyamede sanne woni di cioguji ben buri beedade le lumoji di dun ko metti walde no dirtende asu Association Libre des Consommateurs Maliens, Alkoma, Abdoulaye Balo, woni horeju Alkoma, kede ko holliti wide.
Le dare de gamuri futi de jamar ne nyaloma handen o tew kany e neban tigaje cogumu dum ngabbi sanne ka sabami misala ko ittite tiagal leedi ndi so wadde le nokko o cogoji mudum ngabbay gonga jati jago homu fanaay sotudno yidiri ka lamo nyaloma handen hani darade darne mudum yawel honani hedirade cogoji di
fixe le prix
jago tobe jati ko leti wide gureji di cogoji mu ben beedeke fu etawerbe ko leti wide gureji yuroji leele de godde warde di kanyen kay cogoji mu en beedaki sanne dantuma koita wa e walde jagotobe famarbe mali sina ko dem
tous les produits qui
pour yewde kudde iwoji tagale di fu cioggu mudun ngabata sukkar cioggu mudun ngabbay so cioggu neban tigaji ngabbi lamo waddun sabde rawani rema kale leedi meden di haburimo kudde godde dumba mare leedi meden di don pomme de terre fa yotto jabaaji kanyo konande mudun sa yi cioggu tew ngabbi nyaloma hande du waydi denagu darne mudan mauni hen sanne
yopugol himbe ciotta no weldi ben dun sabim bini de cioguji di beedi e wi modibo mawo makalu andin to kabaru kebal mo darta e lamu ko be leedi meden di pa bo jagotobe yalla tidallaji di ana buyto
on som dans un
leedi meden di homo fu sottan hunde mudum no yidiri so weli ma ngabina so weli ma jippinan fi got halda say maada dum wodi so bami fa lewru korka yottiki kudde dana ngabba ko lamu hani wadde nyaloma handen o tan yo faabade marobe dabaji be ko nayri bangal bidde e no be tawrirta dabaji mabbe di na be jayalon be kan derrade yalla cioguji di and jippine tawe kam bamata gal musaddaay di
fu une subvention
kanan ko be leedi mari ndi collectivité won dabreji bamadi yalla ciogo kilo tew ana warta temen nay e budde be sefa bo yifu do e lebbi didi
e o motu o gollirde ho maninde jagu ben holiti wiide cioggu sima buutoto nyande altinere warorende le batu hakunde ministre jagu e julabe mobe be ben dum hubita nyande alkamsare noko ina le rouge e wi ardibe kabaru jagu be ben joda halaji na jukiti hakunde mabbe e lam kobe leedi senegal be yalla cioggu ton goto sima na warta unya sappo e jene kedanna ko kanko bokar dumbiya horejo e gollirde ho maninde jagu ko hanni ben ko hali do festango abdoulaye kassi
après la réunion
tagal batu amen o ko min kawri e mudun duni simamo mali jati mo inta o mo goro sisi en bama yanno ujunaji sappo e jidde temen nay o kanko o wartan ciodobe seeda seeda be ujunaji sappo e jene nenno hono siman iwawo leede goddi kasin so wara enate e leedi mindi iwde altinere de kanko mo wawi hebede ton goto fu ujunaji noge aya adini ministre o bamani min tagal yidude e makko e kanan ko be senegal be o wi be bamani mo adi siman mankata e leedi mindi kasin ko warta ko nenno iwde altinere on don siman iwo nokkuji goddi di on wawi hebede e leedi mendi hujunaaji sappo e jene
95000 francs
sakra ba tout ak laaj mo do kabar jam bangal facebook e twitter kawta la chapan na etoto balla men csa ngande noga e jettili rouge bamako do dum woni ko holliti ben horaji ko ministre magnad ak sare e le men kawta la ndoko be kabaruji e holti wiide dun ben talkur jam e dewral gal yari yeso ndenno dar dum kamar dun kanko horaji ministre ba dar gamben pabatobe lede mali fabaade ben kabaru lam hakunejo o e kay dun wartugol lam ben lam o no haniri kedanno ko ben alsisi
Lewi Danielson Lopez da Rosa horejo fedde coddagol so halda hakkune yimbe le fedde munismane tawede tardugol kay waytagol le golle kaldal kawral ciinanga ngal fu wonko yuba hen ko muddi habo gondo hakkune yimbe la ciinbe kaldal kawral ngal timmi pantude kaborde e juude yimbe la jogibe kaborde jangindebe kay watudebe golle hebi lawol kayndu lewi mako fedde munismane ana landini faabaade horebe laam hakkundere o yalla leedi malindi ana warta e sariya munisma ana nada gouvernement leedi malini teddina sarti ndokka do le woteji di yela lamu leedi di ana heba yottaade nokkule da fu le wuddu leendi fedde munisman e wondati bangal denagu le balde debe sapo le region aji wuddu leedi ni landini noddirte do anka baroke puddudo sapo e joyi lewru juin betindu to waran latar sababu ya finde imadaraji lamu ole wuddu leedi ni le goldo latol gotol sukabe chapan jeddi e joyi koltabe wiide ana waawi tawtoyde gube jogibe kaborde jangina kanyu endu sapo e jegon lewru juin betindu gawo le projet buitugol haboji gondi hakune kredoji didi fedde munisman e landini rebe noga e goo ana wonno le hin lugo goji teme jetti chapan tate joyi landinama le jonte didi bettide non holitiri wiida jottinowo hala fedde munisman le wi mako dido imadraji latke sababu buitude basiji hakune kredoji didi le dido nokule o beedi hen kasendu wiide ko buri d'accord debe sapo e joyi juinam
cuta do jobo mbiyonna yimbe paros sigi nafa hande juude cuti mobbe dum woni ko holliti mbiyonna ardo be paros motti e wi abe kizito togo mbiyonna ima daraja ngudi wodede yalla o mo yoppite bangal duawuji ko nande muddo kedo nako hanne telefon muda isufu maga e do feso umar wegol
ko bomi wirtanbe nayonbe fuube joppitaama be jottiki le cuudele mabbe kanko abe lion duño watan heddi mo yoppitaaka fa handen mi anda yalla kanko heddi ton hoore makko mi dan dum kami mile o jaba dum non ko min teekiti ko wakande mi matibe cuutanooma de min bindi batakiji fewde e yimbeele be furtu yalla mi de matadobe njaari be tekkiti be kenti ko he mabbe wattu jono ko min gonde wadde tan duwa wuji yalla abe wana henta hoore mudun mi de gonde wadde duwa wuji jamma e nyalom mi de mila lando jabotu dum
karuta lamina hakkunde bangal lambien ewtagol kabaru denagu ben wadi nyande aljumare de hakkunde kam fabotobe kabo bangal bawde jawdi e ben kalisi kanye kabaru golle ngadi bamko do ele ben halaji di be memi ha ben ele joda hala men ele batobe memi hala men hun cangulo hore kala ko woni ben yargul yeso ndedo fedde e wi commissaire o dum woni Philippe Sangare ben ngal do kawrutal fana mudun e yu ben ju inde hakkilaji kambe pabotobe bangal sifa golle e jawdi e mbiyon holtimidun ana handi be kinno ben fabaade bangal jawdi de do fedde de kedana kulnen major Philippe Sangari ko halni ben kon jaray du fostango Umar Waygalo
alo notif de l'atelier ce matin
woni fana o do bot fami di oto kon ayri bangal deena gule commune ngaji di kani e les raisons ngaji di fur miden gonde yidude yimbe la fabotobe mi be kon ayri bangal deena gu ko yata raison ngai sapo di fu ana le nokko yelodo nayro bangal deena gu yimbe la be jatmi marta kumpo hodo fu wembi dum en ton nyalawma hande hodo fu kani wadenete sabi de odo golle o mo nafasanne mo jida fu nedo mudu Anton
chacun est représenté
kawtal la chapan jogo balla coupe du mali belon dum woni ben nyande yo nyande ala noga jeddi le rouge jeune tout l'attitude modbo keita hakunde binga fc stade malien bamako so binga fc joni woni arande mudun yaade final coupe du mali ben stade malien kay dum bamako kay dum do yo ben tawangal mudun denno fa hande de gilla jun jarti men de do ben equipe ngay di na landinani ben ngal final nyande ala de kedano ko ben khalifa guita du fasango ousmane nyali buli oumar waygalo
e wi e kintina binga fc modibo sisogo ngal final do hakilo firete nenno mo
le mourale au beau fils mais jogi hakilaji lobbi hakilaji amane jotti miden jogi gikke lobbo do miden andi do club modon non miden teddini be do kami mbiyan jamaade hon fuwa berne mudun yimbe be tinno jaba kawdo fur
du match d'être fair play
e pide ballon jafata wonno pide de mabbe ko holitiwide kanko noddirte do nu jane fu etawede o ekintino stade malien bamako holitiwide gubal mudon gal analane ni e gal final
miɗon gondi e landinade golɗo fiyugol ballon hakkillaji amen jotti du ka ɓeɗo yimɓele wajibi sinamin nangiraɓe dow soboyi ɓe jaltini club ngaji mawɗi komin darta tan yimɓele ɓe jalta fa kewa pabotoɓe ko nayiri bangal ballon
minde yambere capanɗe jeego ɓerde coupe mali fiyete yeeso hoorejo leydi meɗen laamu hakkundejo Assimi Goyta
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sagira wasi ngari kabaru jamen reson gadi mbiyan to kajulo tun hakke tema doro yibele mbiyan hawruti kenyen to zigwa tun mbiyan famina ma kenyen do zigwa tun do kuteji mbiyan machuka ku dum won dum wadi mbiyan bangal yewtere di radio do ngal mbiyan di landini mbiyan fedde radio ji zone dum won sika so korogo bobo djula so den be pabike be pabike de do mbiyan ngal do karutal woni mjp kany said to almustaras ton mbiyan ko buri temedoro mbiyan ko buri temedere sablangaaji ngoni totadi kenyan nogay nay liwru ndu mbiyan chuudu e pol mbiyan almustarat tahabana ele lam gaaw ndenno wi kambe do ngadbe dokal ngal e kol fufunde jan haani hokkede table bangaaji chapat e jitti e jeegom ndenno yu mbiyan ngado dawka ngawni kafu kanye conseil regional e sukabe e dufaba lix mbiyan development mbiyan liw bangal dun heejo golle tedagol jogola mbiyan tedagol basiji ele lam gaaw artikul nan kabaru to gawutun mbiyan fa hande ber projet no luddu albaraka fuddi golleji mudun kenya mbiyan hande dum woni noga e joy kenya windani men milal dum noga ene liwru ndu to gawutun wi kambe ardibe be go ben o do projet o bangal ngure li sel ensongu ben yu dun yu fuccu gollo nyamduje hakunde talka en sukabe e mobe fuf den projet on an wadi dubbi joy den itdu jawdi dun isid e bangal milaruji temel milaruji tabantati etatika si sefa on timita kabaru amen hande mi cetan baw sade fofum prade do bembal amen 3w.tamani.org ma do noddon jamu 37321 yow sede yow terme dan magazine sakrabe yotere medde magazine hadde dum woni ben rewbe mali toutes les femmes du mali ana fawi du kabaru bazin mo ben rewbe na yidi saneli mal do keddana ko en maryam kulbay du fayta ko mi ablekasio en kirejam
toutes les femmes du mali
haklo be do robe hursini be sanne bazin o do saya o na huntane do yeso yimbe bangi goddo dun ka do saya na holita yirwer djum wi be do robe metre goto ka do saya jogi do darja hakunde temeden nay unyaaji tati kalti sifa
bon les femmes maliennes
rewbe mali be woni jibbe basan sanne sanne hewbe mabbe du ana milen basan yo saya fina tawa tawene wana non wurni fi basan yo nokku goddo personnage le leedi mindi nen no wodde basan du wana wajibi mo hata neddo yiyede mo hata neddo teddinere du hakilla amin kay basan yo saya fina tawa non mali duuji iwde ujunere yaade ujunay idi faabar ujunay tati duuni basan riche o moy riche o ana hebe iwde temede joyi faawara temede nen dum saya ci kasane homo fuune ana haani wurdudu no no sembe mum warata
karon worba yogobe kay goytike ciogutiddo kaado saya e le seda fuji kewdi bazin o latki sababu bungul dewle e rafinedi rewbe hewbe kamar dum no mobe galleji hewbe ndarri rewbe pati yawta fi bawde jongalleji mabbe
si sa crée des problèmes
latni kemin tid alla mawdo sanne sanne sabi yimbe paamata homo fu ana yidi wurdude no bawde mum pota nenno kamara heba e basan dum haana tewede gadda metti hakkunde ma an e jonsudu maada an e saraabe maada na an e sagiraabe maada miili hande admo ana yafana beedo tiidude yimbe ana kaani faamudi nenno inniraabe amen bandiraabe amen rewbe e rewbe amen be fu ana kaani faamudi dum sanne
comprendre la situation
saya moka hultata fi neddo mawdo dum wobi wiyede tawene mobbe amen be hultivide yo robbe be ruta e finatawaji amen yalla huntande hore sayaji ndandi on timita yotrame den magazine robbe mali hande yo enji yontre warore